Simfita amagambo yabivuga uko mbitekereza, uri inzozi zanjye za kumanywa. Ese mbyite paradiso, singitandukanye umunsi nijoro, kuko nibanira n'akazuba. Iminsi yanjye ihora ari Sunday, 'cause of your love my baby. Nami nakupenda, morning to night my desire, my reason to live darling you. I have a malaika, 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 malaika. Njafita ka malaika, 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 malaika. Bivuga kenshi yo shida ibyo ko wanwaye umutima bayi. Ese mbwira ujye ubikunda, ko njye mba numva nakuririmba bugacya. Nyevuga imitoma yo mu nzozi zanjye, uhoramo niyongeze ngo mange, ni wowe unza mu wowe. Nakupenda, morning to night, my